kaamka al-amiin oo kamid ah kaamamka ku yaala magaalada Beerdhabe ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ku nool in ka badan 160 qoys oo qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo la nool dhurufo kala duwan maadaama ay yihiin kuwa aan shaqeysan karin waxaana ku adkaatay in ay maareeyaan noloshooda qaar kamid ah barkacyaashan ku nool kaamka al-amiin ee magaalada Beerdhabe ayaa maamulka iyo hay'adaha ka codsaday in gargaar bini'aadnimo lala soo gaaro
isaga idan ka dhabaatay sidii la shaqeysaday kormihiin lan ilaahay ma leeyahay mulkul kullu koy kormihiin tabasatan adaraga soo dadkan dadjileed leey ma haasa kariir yaala kariir mataalmooga lan mataalmooga ilaahay ma leeyahay oo tumo ilaam bulood oo kala hay'ad mise gobol yarooga la waana kor bilyan kor suruun kulli dhabki jara ilaahay ooga ordadad malmal manshi ku sheega taasna haysta samakaarkan qobna lafta oo walaa gudaysan oo biyooninka dareerina ilaahay ma leeyahay darwafta oo meel uu hirgelaano ilaahay ma leeyahay uu ka dhagado hayna oo hadda aragto buush oo min darba leey darbaala leela saarihan darbaalka idiyo leey ku leeytiyo eedan daroofaysana un dhibkanahay leey leey sheekubna wala oo hadda meelin un leey ka koomaa ma antaasanahay baahna baahida ilaahay dadku biye samakaarka an baahna ilaahay aninka adeega lafta an baahna ilaahay aninka adeega biyo an baahna ilaahay aninka adeega dhismada an baahna ilaahay aninka adeega wala un geed koobna waan gobolka aan roognalna wal un yaabshanahayo kulli dad oo wal qabada mas wal shagale oo wal shagahay may waasan kulli ilaahay madada roofta sanahay ilaahay aninka adeegi taasan tahay
baahdan dadka dhan baas la qabay laakiin togoona yanahayteen oolo oriyaamo dadka wal ma araga wal ma arna meel man shag ma shagaysto koro mayla reemar kun in shagada arisku magtoban bayna saqayni ma baad fadhiido ilaahay ka erzaage laakiin way babina saqayni la re walaad darere iyo ma arna koyda darera ma arna lankii walaadin hoob aad sheegta ka eeyo hoob aad arsatoona ka dilow iyo nahay
hay'adaha gargaarka deeqada isin ama waxyaaba oo kaamka sanbaahnaa tii hasin diirsan ama kan ka dambeey
ama dheeranin ka dambeey laakiin amanto dhow walaayar oo ma arna oo aanan lahayne oo dadka bulshada indeen oo haafaf ku baris ah inaan si iyo inaan marne dad badan lahayne walaayir dadka noo qadiyan
dadka deegaanka kaamka al-amiin ee magaalada Beerdhabo waxay sheegeen in hadda ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo ugu horeeyso helitaanka cunada biyaha iyo caafimaadka aysan kaamka muddo wax gargaar ah soo gaarin waxay kale xuseen inaysan aboodin inay shaqeystaan sida daraadeed ay u baahan yihiin in la caawiyo